gwe bwe twalyedda nkutidde n'okuutira nti nkuveeko okuswaza nnyo nnyabo sikumalira na biseera byotoneetaaga kati ani akugambye ate nnyaba kuise gy'oli
onoonoopapa ng'olowooza kuta omwana wa bangi omuto nnyabo baneetaaga
noonya mwabo oba nnyabo otekwabo Josla wankankanya nyo nyabo tonsombera
bibera yeyo ne kumbera yo jindaba ndaba kizibu
mpaka joita banyenya mitwe olasiriti ne miniso yambala
osanze nyabo ndaba yeye bakindete singakati ogwe
mpisa gweze samba gwezi tyo mkulage wanawe
jenda
kakibe kifaananyi abakazi bonna kukyusa ku neeyisa
mbadde sikyakujjukira ndabalukera kyokka temwerabira
ddala nzijjukira luli lwe waswaza swaza ganze nekula nunangira nebimu byesategera naye kale mulimba nnyo alisa mune kitala alifa kitala tewewozaako nnyawo kansabe mukama kuyambe ndowooza olifuna omulala nebambuuza kale mpisa zote zaaliwo nembali mbalimba
nenkulimbira sanyu
sebalekale
nabambuuza silwa kuswala
nebangumyagumya kale bwe walinga ogenze nti gyofulolifuna omulala
ozimanyiyo nakusinga naye kubyana byenda byesikyetaaga
amasika nakaba kiki kyewankoloba olina kabi kale nkirabye n'oluvannyuma nange sikyetaaga swaza nganze negula nunangira nebimu byesategera naye kale mulimba nnyo alisa mune kitala alifa kitala tewewozaako nnyabo kansabe mukama kuyambe ndowooza olifuna omulala erabira nange serabira nesaba nnyabo nkutwaleko emweru
nonya wanga bwiri
baba singa
nachaza chaza masuga wanya otina mira bila siku sonywe kubasirifaza ogokosi bwangi nzenange sicheta